Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altiner sapotiti lewru me jena yemde soki nder maison de la presse Bamako jottinono do kabaruji du yumor way gal kanko noddirte do Mamadou Watra wonto oggi jamde to. Kaldal e kawral hakkunde bibbe leydi Mali ndi odo botu balde jottimi aljumaade yabbi nonde ko yaata himbe le ujunaji tatom kanyi iwrle tattiibi fuso ngari hawrsiide odo botu be ngadi tongande water do ko an hokkete horeji leydi ndi o le nyaloma ko meldi miside monde jennende dum wadi kenyen holli tan wetan ado du temdre noga hitane fu nder do miside an melele nder do ngalure so bami fayende mele do himbelbe iwran tattiibi fu warde hawrde odo nyaloma fedde dum woni union européenne de sandu mabbe humnino kabar ekintinde mangal pad en leedi mali ndibe kolli tiwide golleji mabbe di ekintinde mangal pad en leedi mali don timmi di do kabaruji be dokki do aljumaade yabbi nonde di won sembe kabaruji dum jogino do betande bi bismillah modon e hadate kaltidal hakkunde bibbe leedi mali ndi don timmi le aljumaade yabbi nonde kanko horeji leedi ndi kanko ardino di do golleji be kolli tiwide tongande kewde kanyen tongale o do nokku dum fu dum wattiti le dewtere wattere dum hokke horeji leedi ndi le nyaloma ko fa kibe famtar kedden Ali Sisi
ngal do kawrtal ngangal balde joyi ko yottoto hakkilaji teme tati holita ele mudum nam holitiri wede fedde landin do odo batule leedi amendi le hakkune majji ana yawtagol nuygal sariya lam hakkune je o wujude adadu parti politiki le leedi amendi fa yotto tosude fa laaba balligu urdu lam lindi ko dido parti ngaji hokketeno fa fabiru odo joda hala le leedi amendi holitiri wede lam hakkune je o sarti mudum nabire yeso bande dubi didi fa yotto dubi joyi kanko lamido lam hakkunejo ole nyaloma hande o don colonel asmi goita tawe hakkune yimbe le nartobe lamade leendi ele woteji ngaroji din joda hala wade hakkune amem e gube jogibe kaborde be noddirta jihadist ngarbe hawrde o do batu mawdo holiti wiide kanyu emdu ana yidi nyaloma goto subele leedi amendi mo malin kobe fu narte mu em yafondira muniman goto du mu ine nokkuto batu tomboktu o hippa dido hakkilaji koltadi fu am hokkede kananke lam hakkundejo o altinere hande le timmode dido golleji kanko colonel asmi goita bami adi wiide ko hollita ele dido joda halaji fu waram gollirede
fande wakkande boto wadnonde kambe malin kobbe yoga mabbe min kawtili dati di kolliti wiide hono himmeji kontina ton hore di an jabini di jati kedden be do malin kobbe ko cifi do hen
jalogo ina makam no forala
hakileji holitaade fu ana moddi min ko bur welde kan sanne wiye ko be janti du kabaruji yirungol kebalde lamorre medande min ge andana wana jati e o joda hala hakkube leedi mali min ko welde kan sanne leedi hakileji holitaade yukube holliti wisun wala ni jamaren jodo kalda e gube bambe marfe habi leedi mu en mede du o yalla deje ana hewte le sahe leedin suni wala dun hunne fu wawa natade sabe deje hebe leedi mali e mangal mudu
nulu lafiara on fena be lafiya
dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande de do page Facebook kanyo compte Twitter studio tamani be kolliti du suko jokolle goto to yoruto le alkemisar jabbinon de om wonno yad nanno de lumo nokko no dirtel ataraw yama ton moto makko wot ton accident be kollitiri wiide ho on seedi bombe ton be do kolliti wiido no kasaraaji di ko lati sababu o do kasara be kollitiri yo vitesse ji bondino eden do yo ton buramo ga wattu jonne birfiti to heddir nokko no dirtel jenne be bi melde mabbe miside de dum wadi ton kenyay le o do golle miside himbelbe yuri le tattaji di fu warde hawrde le hen fa kebe famtar kedden Ali Sisi
le choro soifam baguji fayto ikali targol miside jendene fuddi bete alam o chagal fajiri yimbelbe urule tatiji gallurande fu worbe rewbe jokolbe nayebe fay goto heddaki chagal homo fu ana wada ko wawi wakati yamde jenaino yottito nyaloma o ka fu misinde latike heere jiabe jenne fu wari hawrde on do wakati de hakkon mabbe ana madam kasambara maimuna jara
ni fa bomo ko sabe fottude e ngal gollal dum nati huune haawdine sanne homo fu fotti e ngal gollal
on do yo wakati kawrintino wo yimbe ga hatta dom tam nom holitiri wiide Ousmane Yatara o conseiller le ngendi di o goto do e fedde jinaane le misinde
sans le crépissage
suni wala ni misine meela so arifa nungu nati jendan ittan boke de fu hen mede do yalla dejjara na hebe suni dejjere warti kulle fuku me mili an wawa dede
avec la paix tout est possible
badike jomka dubi temdere nogay o do golle an jukite lingallure jenne hitani fu hasei bamuy trawole ardido mason en jenneto an haltana men hudun sabi hitani fu misinde an tare kayno golleji di landinirte
boke de melita ne miside meden jilla dun e goje maro kan e djian be joppan fa yontere wotere tagal mudun so fuddo melle miside ne
lewi ardo mdina fina tawaji fa to lambe nuko o dedo kawrte ana wawi simbinde ngotu maku yimbe li ngallure ne doni ko draman mayga heba ni sijo tamani yure janne
en bilfutito do bomako do fedde union europeen de be ngadi nyaloma keedinaa europe o le aljumar jabbe nonde le majjundube kali ton halaji kewdi fa yotto yo hono mangal pade mabbe wombe le leedi ndi sana ikkintina mangal pade le leedi malindi kanko no dirtede pascal perene ko holiti wi do golleji darnete wortu juno ka dum e tayde fu union europeen hedditito gollude le leedi malindi kedde moko mo sifido hen
Depuis 1958,
Union européenne en Bamako do omo golla yala jilli an nata hakuni mako e leedi Mali hitani hikka wata dubi chapan jeegom e jeegom fedde Union européenne kay leedi amendi doni Mali an gollida Union européenne leede gonde le munde fu holiti wiide an yidi gollidal hakuni mudum e leedi amendi yara yeso wadam du'a yalla le dubi ngaroji di Mali kanye Union européenne an jokito golidal gonɗo hakkune mu en o yalla jam kanye yirwera ana hebe min yidi du union european kanye leedi mali tawa ana weedo dira juude laato gotum e le golleji mu en
uni dans la diversité
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
le heje meden go jottiden kabaruji di wattu junen kalan jaton application mo ngatta so jotta di do kabaruji la dum gongana dum penel le di do application ngay noddirte yanexo anale hen le beme ande to sa watti le hen photo na watti le hen video na watti le hen kabaru tan a famano do fu dum wori a famano do kabaru hokka arande micciteden video dum hala amen kikka ko mbo no halande o do dum kedden kanko draman may go ko hibni do hen to faccitango mamadou samaseku
eyo ngal do golli garal woni yandex image mo hertana jamarnde da wawi dun latade sababu yowtade so natayo hakika gollirgal ngal na hokka dun kabaruji hertadi dollugaji natade so ni on cigitike photo ma dun ron jidi andude so photo o nabbili e kabaru humpitado o ana yafi on notorto ornater modon ma telephone modon kala so tawe don njohon du bembal ngal tawa fuf e windude yandex yalla natude le mudu denno nyodan bouton do in de image madun yandex image ton don lugaji di puddan tagal mudun dabareji di jogi don e ginde natalgal gila ordinateur modon ma telephone modon madun takkon natalgal e do gollirgal gal den yandex toton on kabaruji kewdi do natalgal bembal gal e mudun natade e humpitama wattuji mudun e natade godde nandude e mudun mawde latade sababu andon photo e mande photo o bama yo lugaji njafudi di god fof dun wawi nawturade hadoji jidiwere kabaruji ngalangonga
ko nayri bangal kabaruji ko do yonter nder do ngodo heje ngartina halde hala mudu dum waran yo wadde do ko be noddiri batu hakkunde bibbe leedi malindi ko wadno le leedi medin dum fuddino le altiner jabbe nonde dum timmili aljumar jabbe nonde hala di kay fu kala mo ton wattu juno ali sise
min puddiran kabaruji amen di timmode batu mawdo mo malin koobe hawtino e mudum noddirta jalogo inter maliem yela jam kanye honto ndurgol an hebe hakkune malin koobe dum fuddi bamako do jeegom yaade sappo lewru me ko buri yimbe ujnay tatom woni kawrube dido joda halaji mo hakkilaji ko buri teme tati holita ele mudum kabaruji di halaji mudum memale yontere de kasendo woni bonanda ngaddo sitakili anale cercle kinyeba holita ma wiile samgol damaji le nokku ola ke sababu yimbe la jettoyam jodi bila on do nokko holti wiila joni woni arande le tariki gallure de hono si on do bonanda ana wadde tu mi timidiran kabaruji amen di halde hala landingol hiji hitan 2024 le wi ardo en maison di haji le leedi amen di le nyaloma hande o temdere yimbe le kambe hijude le leedi amen di ka fu chapan jettoyam kanyo en ka direji mu en fu landinama hitane hikka pasifa wada hiji le leedi amen di hakune miloji nayi uinai chapan tati nayi sefa ya miloji nayi uinayi temdere e uinayi chapantate joyi sefa woni
ay wonon bireten hono jabbe yo dun lato hijji jabaado be jahi beedu yulan newnon uyen tan hawrana do yen do ngarte haddude beta hande do kabaruji di dido kabaruji fuso ngabbido beme am ande to do ba hebdu so ngati 37321 no jeewi application mo sidio tamane o do so ngabbido play store to do ba hebdu do application no ngabbido beme am ande to ngadi www.studiotamane.org fande fe no ko nande do no do ay sel yotre mele de anu wote wassalam yotre meden de waran yo wade do hawalu jonnandir do no altinere fuddo majjun do yowoto wotto junen jaran to botu ngadda kon bibbe leedi malindi wadirto le odo botu du kabar hawalu jahalama ton won fa yotto yon no mayuji din gori leedi meden di kanya fa yotto kurangaji di fa kanya fa yotto yodu hono tule jaren den gori kanya ko nande mudum fu halaji mudum kalam le odo botu modo fa keben famtare ngare kede ko site sidibe kanya ali sise pewni en do hen
lamdi bilidi eno hawalu o wordi fewre waytagol wakati o le leedi amendi le nyaloma hande o ka hala mudum mema kan wodiri do woni ko mimsi yoga yimbel ngarbe hawrde o do joda hala urbe Tombouctou gawo mutifayoto yamfolila ana le region Bougouni
a chaque fois qu'il y a
wakti fuso joda hala ana wade kay batuji nanan mudum le on wakti en wakti bade huone wotere ko yarta hawalji meden jantende mudum mi sahin leedi jodiimi to menen ton wular ana satifa wala sedan wakti joni bibbe leedi male haani wadde handen ko habata o welta ko watti ko natto sabidu dadin sarde kuteji o welta ko watti leedi menni sabdu yo hun hanne ko suubbe leedi male fu mede mila hono di kuleedo an han halede le o jodo hala hunne fu naari bangal hawaluji e welta ko watti an hal halede handen lamu leedi an han tinade fi dabiri yalla jodo hala de wade ko naari bangal welta ko watti sabdu yo hun handen ko homa fu haani jantude de mudum
compte de ce changement climatique la
zeni mulay ardo fedde ko man do jam kan huntondirgol malin ko be ti wiide dido lamdika pelle didi el hakkune pelle joyi cuubaadi le on do jodo hala hakkune mali koobe mimi hala mudum
l'environnement ça c'est
hawaluji hala mudum hala ma le dabriji bamaade fu fande o jodo hala wadede sabi di kan e titlaaji keden maata den fu huune watara handen sabi neddo wawa halde gungal lobbal suni walana hawaluji hala mu hale sabi mi tiji nyol won handen suni hawalju meden hebaaka ana tiidi jaati heben wadde gungal lobbal ko nafata en fatar yaltin o titan
sorti ido halaji kanko sidibe rokia jakite gondo le fedde kumani do kebal fayoto yirwara boyore gondini dum lebi mako gubede goto e mu'em halaji mudun di fu bangal hawalu nayori do ana holita wiide lamdi bilide hawalu hala mudum ana teddi sanne e jode yimbel kawrbe o do joda hala nam holitiri wiide kanko madam sidibe
kiji development
dinar do baba halde hala jiri non kebal sun inde hawaluji menele joda hala ame o me jantido hawaluji sanne fortade welta ko watti tegal mudun me holliti kasin daberji handi fiede ko natto sabe jamaren heba renede de kuteji welta watti ka hawaluji ko wawata nafde yimbe warobe tegal meden du sabe hannen men me fi daberji famtude jamare bibbe leedi mali de kuteji welta ko watti
fede changement climatique
gollirdi kumani di labal holliti wiide imad radja no wondi wadade bangal politique fa rena hawalu leedi amendi usman pujugu kanyo ardo gollirgal kumani do golliji majjum bankasto
dans cette semaine
le ndey jontere le genni segu direction la morde humnene kabaruji la muntunde nukuyden le la morde be ana wonde fide dabiriji hannen yalla golle jogaji wade ko naari bangal hawaluji le i dabiriji fetedi mi de tigi kulleji kewdi be warbe jantade modon ko naari bangal hawaluji kay welta ko watti fatade honane hawaluji me renitele leedi mandi
fade ko holitaale dido batoji fu hebude lawol leedi amendi ka ana wondi fewde tittalaaji nawdi bangudi sabi waytagol wakati o to mi kaddata e magazine amem kane hala hawalu mo fati yatara landini min jiko yantere warore ko